Natamani hizi siku zingerudi nyuma, niwe na wewe tabibu, uniguse taratibu, unipoze mtima, yangetuwa ya maumivu sana. Ila mpenzi umenuna, unakwenda zako, wala makosa hakuna. Sielewi, sina uwezo wa pima, ila mini wako, kwa wengine lawama. Lazizie, wako mimi wa pekee, kwa mwengine siko. Umenipa asali, kwanguani, umeniteka kimwari, sina hata swali. Au wengine wa nini? Mpenzi,
subiri mama, usiondoke,
usiondoke.
Subiri mama,
yeah.
Subiri mama, usiende. Subiri mama,
subiri, subiri.
Na kuhenza dede, na malani kuhale, you drive me crazy. So kuno baby, moyo nini kukare, tulicheze zeze. Haya haya,
taka nikupeleke Zanzibari, yeah. Ukapunge na upepo wa bahari. Ununa kwako baby ni hatari, si unajua mimi navyokujali, yeah. Wako ni peti ni wewe, sina mwingine. Menifikisha kilele, Yoni keti na wewe, sende kwengine, tupendane hadi milele, ni mimi na wewe.
Subiri mama, usiondoke,
usiondoke.
Subiri mama,
yeah.
Subiri mama, usiende. Subiri mama,
subiri, subiri.
Sende kure, sende kure, sende kure,
sende kure,
sende kure,
sende kure, sende kure,
sende kure,
sende kure, sende kure,
sende kure, sende kure,
sende
kure, sende kure,
sende
kure, sende kure,
sende kure,
sende kure,
sende kure,
sende kure,
sende
kure, sende kure,
sende kure,
sende kure,
sende
kure, sende kure,
sende kure,
sende kure.
Sene kure na, sene kure kure, yeah.